It's been a long, 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 long time. Long, long, long time.
For the producer, hold your hand.
Come in.
Balu balu baby, naomba mimi na wewe tuwe, achana balu balu dale, na lelia oh,
sina balu balu baby, nataka mimi na wewe tuwe, achana balu balu dale,
je t'aime, je t'aime, je t'aime,
kutoka tulipokutana, sijawahi kufikiria tutachana, lakini tulipopendana, ueleweki unaniumiza sana. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hani, upendo gani uniamini baby, balu balu balu. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hani, upendo gani uniamini baby. Ulishapata, anaye kupenda sana usiwaikata. Mimi nawe, twende wote poto nataka. Tukaye tule tunyo juwe minilidata. Wasi kudanganya tisina uwezo, ninao na siyo mchezo. Ona, unipa mawazo, amua, amua, amua baby. Wasi kudanganya tisina uwezo, ninao na siyo mchezo. Ona, unipa mawazo, amua, amua, amua.
Balu, balu, balu.
Bila balu balu baby, naomba mimi na wewe tuwe, achana balu balu dale,
na lelia oh,
sina balu balu baby, nataka mimi na wewe tuwe, achana balu balu dale,
je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Taratibu peke baby tendele.
Mimi na we
tuwe wote wa mileli.
Mimi na we
mileli na mileli you my baby.
Mimi na we
nitali na mimi nitakujali.
Mimi na baby.
Mimi na we
tuwe wote wa mileli.
Mimi na we
mileli na mileli you my baby.
Mimi na we
nitali na mimi nitakujali.
Mimi na baby.
Oh my baby.
Bila balu balu baby, naomba mimi na wewe tuwe, achana balu balu.
Balu,
baby, nataka mimi na wewe tu.